come see him this Sunday. Yeah. Woo! Step on the chime, man. Kaniwe, kila napowaza na kuwaza gawe, na rangi yako ngaro minangara na we. Sasa, walete picha, pigia picha nyingi mana sina chakuficha. Mambo yote wazi mana kwako nishafika, kuta bari zetu mana zao zishapita. You are my sweet girl, na your sound kama gita. Na your sound kama gita, unane bembeleza weni fundi kwenye sita. Napokuwa na kiu kama maji na kuchota, na kukata kiu kima shuka. Shoboka mama si wapi ficha. Wendo mama la mama yani kimwana wa mana. Na mimi bado kijana yani mikazo kwa sana. Na vile tunapendana pamoja tunaendana forever. Kuna lawama kikubwa baba na mama. Yeah, little big boss wise. Pesa sio mapenzi la ni kiungo sinulize. Mapenzi bila pesa wana mdogo sijumize. I fell in love for the money was the past time. I fall in love with the money that the right time. Yeah, that the right time. Video vyote kwa pamoja, it's like right time. Baby, baby, for them ladies, like I'm buying time. I'm only one for my lady, please take my time. When I'm in it, man, I'm crying, well, many toshi.
Yeah, 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 yeah. I'm in it, hands so day.
Wambia weweza kwa situ hige. Yeah, my brother many vip. Oh, na mnatuzonga kama nzige. Oh, yeah. Unavyo nipa na jidai. Sina shida rubber dubber zone fly. Samo za mbagona una feel shy. Nande kwa juu cause the chopper zone fly.
Mbia mama, gonna take you to Dubai. Take you in Paris. Take you in Vegas. Take you in Lagos. When you get it in, I make it feel bad. Nitakupa raha, me I don't trip it. Nonyesha ulivyo data go sexy if you.
Yes, safe with it with me. Love the way we do. Nitakupa zaki raha, I'm the one you know.
Hey, yeah, yeah, yeah. I'm in a house all daily. If I give you all my brain, take my time cause I lost my mind. Every day, baby. Just give me love.
Pick up loud your van, keep it one time out.